Eripule chigoma chiwulira akala matendo mavo muyakulira kali mwe bitundu bibiri bakawula nze sikaita senyi nakakaza ko lya dia akala matendo eyo je tukolera fave mikwano eri mu kibuga kapalo kimba neberere senyi kumwalo akala matendo buli omujazalibwa mabe mikwano watefe twavayo kapalo era tusanyuka nga tuzeyo mukyalo ebyana binyirira with no stress chetuba tubikwatako just in case yo abana bavumute batya na zeros bampale miguu abalumba high class senyi kugabana emigati tulya tosi abali nga batolulika kiba boss abana besenyi fe tetulibalera obwongo tulina foko fe tetwesokola yonajyofudde jangu fe tetubola badije bawana ebigoma babitabula medipula mawulira tusomera ewasali ababufu gye batemera mavu onsanga mu maato gye nkolera geto yokubazi mwana mwakimala obubala bwa wano mu majule byengera bati mu kikene ntimulo musiyola akala matendo eyo gye tukolera fave mikwano eri mu kibuga kapalo kyenva neberere senyi ku mwalo akala matendo buli omujazalibwa mabe mikwano yo watefe twavayo kapalo era tusanyuka nga tuzeyo mukyalo yo abavubuka batomoze pulokosokera mugaga kaliba kumwaleyo nkuwulira nzeeyisobya maneja kalibala bazira ne katera basebo mbatumira jajamoni ne zakebe mukola mbirengera bana bamafuta kale nomwampangula chafiki mondo maneja nowansasira muzeyi abudwe ebisolo yatusalira Mr. Jiga amasanyu yatuzimbira abakyala b'obutale mwe mukanyekola abavubi mu abasinga saluti mbawubira mutyabo bukumba nati bumunyumira maneja Richadi yeyeyisa kirangira kala matendo mavo mwe yakulira mutumbule ebitone banange mbabulira akala matendo eyo gye tukolera fave mikwano eri mu kibuga kapalo kyenva neberere senyi ku mwalo akala matendo buli omujazalibwa mabe mikwano watefe twavayo kapalo era tusanyuka nga tuzeyo mukyalo woleto lugezigezi fe tukusitula timu America kabuga mwakasesera senyi modani mavoke kwe yasomera ebyennyanja bya wano mugezi kwe nakulira ab'obutunda bwa wano dekenderye bakamula mike nzalina lwaki mukotokera gano gakyali mabaga mulituwulira fe tugaba respect eri abakulembeze tukolera wamu tetwagala busosoze edembe tulina gwe buza ku mukyakaze oyo bulungi bwansi fena tujumbire gwe nakola ensobya nsonyi wera mbuwulire saba buwagizi mu bireri ntumbire mavoboy log mujangane tubongo akala matendo eyo gye tukolera fave mikwano eri mu kibuga kapalo kyenva neberere senyi ku mwalo akala matendo buli omujazalibwa mabe mikwano watefe twavayo kapalo era tusanyuka nga tuzeyo mukyalo kati sazeewo nze zijja balabako long time obudanke twabukubako ndi mbontu aso ye pulotoko enaje fire fire kambalageko